chiamo entertainment.
Aro e la shani bani Impoia ni fuaba Awa msanzo
Exclusive download from zgossip.net.
Tende no be mole fia fana tetai piove. Ukuchinja mano walike. Na balupa no be walikene. Ulobukisha meshi bamposele. Pakulanda fiati. De fuayo kukupa. De papa lelo. Mayon papa lelo.
Papa lelo.
Papa mailo.
Papa mailo.
De papa.
De papa.
De papa lelo.
Galeri lelo nakumweno mutima cha waikere ndatashale so mutima cha waisele vanobe bakutungire okutuyo te kutakulinge wati wala paka fele waipele abo bali lengelo nsoni ape bantu batutasha vintu twate mwana mano ya ntutwa bapesha Romeo Juliet kuntu abantu batupasha ino kukusha fya kukusha wala lavo yonkafusha wanena nebo lintu nabulirwe 50 dollars zari
zari
pabeta pali weko wali
weko wali
tulale kwa bula kabwali nangu yati yampeta waleti no wali ala you deserve love yonse kwa bula shako Ni wali neka nono wakula nshako Bali mpawebo baya welili shuko Ewe teba laba foya finshi na finshuko
Hawa nobe lintu wale kutuka tetende nobe Mule fya fwana teta ipi yove Ukuchinja mano walike Na walupa nobe walikene Ule ukisha meshiba mposele Pakula nda fiati Ndefwayo kukupa De papa lelo Mayon papa lelo
Papa lelo
Papa Milo,
Papa Milo,
De Papa,
De Papa,
De Papa Lelo, Papa Lelo,
Papa Lelo,
Papa Lelo,
Papa Lelo,
De Papa.
Yo, do you remember my days to Aleko Shei Love? Kapari wali kutu supporta Bale tumwena matabana bobakari ya love Bale chitana kutu reporta Daba ishiba fintu na kutemwa my love Teha papa tupela mukota I thank God for you, you the only one I have Leka mfuka minena kuauta Elo mtepeleza wandi sancho pakumpaka Tudia mwale mpaka letuwa rifetu kaka Na love yaka kota ipuanga tunkaka Na labwele lako nangula kasunkaka Na laku temwa nde kuchete kela ngorubafu Nipamutima nde kubika noti muka pafu Na love tuiko sheno Kuchila patu safu Na sai chiki wanshi webo wadiba inafu
Hawa nobe lintu wale kutuka tetende nobe Mune fya fwana teta ipi yove Ukuchinja mano walikene Na walupa nobe walikene Ule ukisha meshiba mposele Pakula nda fiati Ndefwayo kukupa De papa lelo Mayon papa lelo
Papa lelo
Papa mailo
Papa mailo
De papa
Papa
lelo, Papa lelo,
Papa lelo,
Papa lelo,
Papa lelo,
De papa,
De papa,
my baby.
Exclusive download from zgossip.net.